this one. Oh, Usman, so what do we do, Ragasar?
End of my life, come and hold me tight.
End of my life, come and hold me tight. End of my life, come and hold me tight. Iwe dadi na tindi wa wanga, tindi wa wanga my love. Iwe dadi na tindi wa wanga, tindi wa wanga my love. Mani jenge me samubiri, tindi wa wanga my love. Mani jenge me samubiri, tindi wa wanga my love.
Tie ni kutempa kuone abambo. First time upeze mukaza ni hambo. Bakuyembekeza basethi chibambo. You are my queen, kazu wa king. Ndiwecho wa Brino, so for you I sing. My sugar, my pie, my everything. Mutima wa Brino na beauty pamozi. Babunga na bebo za panga na ngozi. Voice ya kantu pamozi na mampi. Wasankanya pizza pamozi na wimpi. Pensi ya German, ndiweche nsimbi. Ushe nilinomolo, wanilo wadimbi.
End of my life, come.